Kwinto kwenzani umbi kangaka Tisa kwenzani umbi kangaka Uyababona bekhosha nje Uyababona ogqirha woya walila umntana
Ayikho
We thank you.